Isaiah 60 verse 1. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza, inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho. Verse 2. Ngokuba bheka, ubumnyama buyasibekela umhlaba, nesigayigayi abantu, kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho, inkazimulo yakhe iyabonakala phezu kwakho.
Verse 3. Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho, namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho.
Verse 4. Phakamisa amehlo akho nxa zonke ubone, babuthana bonke beza kuwe, amadodana akho ayakuvela kude, namadodakazi akho ayakuphathwa ngezingalo.
Verse 5. Khona uyakubona ukhazimule, inhliziyo yakho iyakuqhuma, yanuleke ngokuba ingcebo yolwandle iyakuphendulelwa kuwe, nemfuyo yezizwe iyakuza kuwe.
Verse 6.
Ubuningi bamakamelo buyakusibekela amakamela amasha akwaMidiyane nase-Efa. Bonke abaseSheba bayakuza balethe igolide nenhlaka bamemezele izindumiso zikaJehova.
Verse 7. Yonke imhlambi yaseKedari iyakubuthelwa kuwe nezinqama zakwaNebayoti ziyakukukhonza zikhuphukele i-altare lami ngokuthanda kwami. Ngidumise indlu yodumo lwami. Verse 8. Ngobani laba abandiza njengefu nanjengamajuba aya esidlekeni zawo na? Verse 9. Iziqhingi ziyangihlalela imkhumbi yasentarashishi kuqala ukuletha amadodana akho evela kude enesiliva negolide lawo kulo igama likaJehova uNkulunkulu wakho nakongcwele ka-Israyeli ngokuba uyakudumisa.
Verse 10. Abezizwe bayakuzakha izingange zakho, amakhosi abo akukhonze, noma ngakushake ntukuthelo yami, sengiyakuhawukela ngomusa wami.
Verse 11. Amasango akho ayakuvuleka njalo, awayukuvalwa imini nobusuku, ukuze imfuyo yezizwe ilethe kuwe, amakhosi azo eqhutshwa ebushiwe. Verse 12. Ngokuba isizwe nombuso ongakukhonzi yakuphela, yebo, lezo zizwe ziyakuqedwa impela. Verse 13. Inkazimulo yaseLibanoni iyakuza kuwe, umsayipuresi nomthidari nomkhoba kanyekaye, ukuyihlobisa indawo yendlu yami engcwele, ngiyikhazimulise indawo yenyawo zami. Verse 14. Amadodana abakucindezelayo ayakufika kuwe efolile, nabo bonke abakudelelayo bayakukhothama ngasematheni ezinyawo zakho, bakubize ngokuthi umuzi kaJehova nesiyoni longcwele ka-Israyeli.
Verse 15. Esikhundleni sokuba ushiywe uzonde, kungabe kusabakho muntu odabulayo, ngiyakwenza isivunulo esiphakade nentokozo yezukulwane ngezukulwane.
Verse 16. Uyakuncela ubisi lezizwe, uncele namabele amakhosi, uyakwazi ukuthi mina Jehova ngingumsindisi wakho nomhlengi wakho, umnini mandla kaJakobe. Verse 17. Esikhundleni sethusi ngiyakuletha igolide, nasesikhundleni sensimbi ngiyakuletha isiliva, esikhundleni somuthi ithusi, nasesikhundleni samatshe insimbi, ngibeke ukuthula kube ngababonisi bakho nokulunga kube ngababusi bakho. Verse 18. Indluzula isayokuzwakala ezweni lakho, nencithikalo yokubhubhisa phakathi kwemikhawulo yakho, kepha yakubiza izingange zakho ngokuthi insindiso, namasango akho ngokuthi indumiso. Verse 19. Ilanga lisayokuba ngokukhanya kuwe emini, nenyanga isayokukukhanyisela ngokukhazimula ebusuku, uJehova yakuba ngokukhanya okuphakade kuwe, uNkulunkulu wakho abe ludumo lwakho. Verse 20. Ilanga lakho alisayukushona, nenyanga yakho ayisayukuncipha, ngokuba uJehova uyakuba ngokukhanya okuphakade kuwe, nezinsuku zokulila kwakho ziyakuphela. Verse 21. Abantu bakho bayakuba ngabalungileyo bonke, badle ifa lezwe kuze kube phakade, igatsha lokutshala kwami, umsebenzi wezandla zami, ukuba ngidunyiswe.
Verse 22. Omncane uyakuba inkulungwane, ophansi abe isizwe esinamandla, mina nginguJehova, ngiyakukusheshisa ngesikhathi sako.